心的枯叶，因为 Mike
我的不能是口罩里
为你播呀，迷你 dive 那酸卡窝呀，那酸卡嘛 dive away 困家你 man go away jealous man away 困家你 man you better rest in peace jealous man 我很 pussy我很 pussy 我很 pussy我很 couscous 那里是llama naleta lade naleta kiama shangu kila pande na speaker Tanzania, Kenya, Uganda, Afrika ugata keys to my bima wana mdogo na lingo mepima who am I? Jembe na lima na niko wima kima na panga vina na vina vina pankik na mwaga vina na vina vina mwagik na panga face kwa medula zina pima zina nyocho zina nyoka kama lula hapa face zina limo zina funo zina pikwa zina kiva zina cholo zina liwa kichwa panzi, kichwa maji oh my we mshenzi na kuwe care limit na hii verse ni uduandika in a minute sekunde stini tu nisha kupike chini tu nisha kupike pini tu chalia ghetto, chalia mwanza mini rapper, mini master, mini mwamba Noma haswa kama beef ya Drake na Kendrick flow zako za kishenzi weka pending taka taka shani pata we ni bao mimi sasa we mgambo mimi mjeda ukija bila gadi unapokea kwa idadi kadri nasikia unakesha kwa waganga unashuka si wenzako tunapanda cheki rada cheki namba njoni kute team K na mapanga kipaji kama ngoya bila steam ya mea juu ya bichi na enea wenzako walitokea kwenye gea shabotea wapi koni boy kana busy kana bino tila die kweli hali mwaga wino yuko wapi salmini wa uongo na umpea mtwe mavumbini kwani mwana shabotea natisha kama vita ya Uganda kama Luanda nafanya masaka masaka Zinzima mzee mbuzi ni moja Gosha Gosha kwa Gosha